nkwasɛm brani onua ebre aso sɛ obeti nkwasɛm ɛyɛ somfo akwahefo na ne mɔ ɛkyɛ asɛme ɔbɛde asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn ho na wase wɔ sɛ nkwasɛm ebre adu onua bɛsrɛ anigyeɛ mu sɛ wobɛsiri trase na yɛbɔ mpaeɛ ɔdɔmfo m abɔmufoɔ ɔmada wase sɛ wama yɛakwanya ɛnɛ nso awurade gyae wɔ ma a wayɛ krado ɛti wɔasɛmhyɛ wo nsa bɛfa adwene ne akoma nyinaa dɛ ɔnom sɛ wɔasombɛ no ase awurade deɛ a wonni wɔ no wonam wɔasɛm yi so awurade ɛyɛ ho adi akyerɛ no awurade deɛ ɔnni wɔ nso wahyɛ ne den na wahyɛ ne ma honhom mu ne pie hu nam ani wakɔa so ma no nyame ansa m'anim deɛ a makɔsua bɛbiara a mɛgyina wo mbɛnim biara ato ho pan sɛ fam mu ɛkasa ɛtufo na mani da so sɛ woba ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase nwurade yesu kristo deɛ mu ɛna ɛbɔ mpae amen ɛyɛ m somfo akwahefoɔ no na ɛne mo kyɛ asɛm onua ɛne asɛm a me ne wokyɛ mato ne din ɛwɔ pɔtɔkɔ asɛm sɛ dealing with the little forces sakraman nketewa no yɛbɛyɛ wɔ ho adwuma monkyekye sakraman nketewa no sakraman yɛ aboa bɛn twerɛsɛm no mɛyɛ hu bɛda no adi akyerɛ yɛ mɛyɛ hu sɛ ɔyɛ mmoa a sɛ wotaa ɛyɛ bobefu a wɔkɔm na wɔkɔ kɔsɛe no mpanimfoɔ no koraa deɛ ɛbɛyɛ bi na ɔmoma no wayɛ bobefuo wobɔ bɛturo bɛyɛ yɛbɛka sɛ waneka ɔmɛtumi ɛdidi mu saa ayɛ no basaa nti sɛ ɛdu aberɛ a twa berɛ no bɛdu na wɔbɛtwa a na ama befuo no mfu yie ansoa bɛyi ɛnoɔma nkɔ yie na yɛde toto onipa abrabɔ ho ɛno nti na ma a ɛnwumonwom Songs of Solomon ɛtimmienu yi mu a ɛyɛ ɛdunum twerɛsɛm no ka no pefei ka se mɛkan ma a ɛnyinaa yɛayɛ krado no ɛtie mekae pɔtɔkasɛm a sɛ ɛbɛyɛ a bi atwee no bi wɔ a ɛma ɔdu yie ankasa paa mekenkan ɛse take us the forces the little forces that spoil the vines for our wine have tender grapes ɛnti woyɛ a se monkyekyere sakraman ma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na yɛn bobe anso nnua baforo mesan ka bio monkyere sakraman ma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na yɛbobe no anso nnua baforo amen onua nea ɔtwerɛɔ saa krataa wei a yɛbɛfa sɛ ɔhene solomon ɛyɛ obi a na saa ɛhoma yi ɛnta nka ho asɛm koraa ɛnwumonwum no ɛnta nka ho asɛm sɛ wopɛ ɔdɔ mu nsɛm ne ɛyi a wota akɔ hɔ a wobɛti bebree but ɛnyɛ ɔdɔ mu nsɛm kɛsɛ saa dɔ mu nsɛm no a saa nhoma no solomon kyerɛkyerɛ no ɛtufo ɛka nsɛm bebree ɛkyerɛ yɛ kwan a ɛbɛtumi so afa so na sɛ yɛne obi wɔ anyankofa ɛwɔ awareɛ mu ne ɔdɔ mu a ɛbɛtumi ɛdi n'ani na yɛabɔ ɛho ban saa sakraman nketewa yi a ɔka ho asɛm yi ɛbɛ sɛ yɛde kɔ yɛn ankasa yɛabrabɔ wobɛhunu sɛ saa sakraman nketewa yi a yɛka ho asɛm yi ɛgyina hɔ ma dɛn ɛgyina hɔ ma a Bonnie say we might think that small sins like white lies or minor compromises are harmless, but if left unchecked, they can lead us to bigger problems. With them, me say my say me can't put a case on. Now, me pass it to you. Maybe I say be an outie me. obeti ase yi pa and say bonin kitin kitibi awo yeni pedue mu a aya na ya de yebu yeni eguso oh o de ma men twan truck to abi oh wo de ma asama o kan de enye no kra de nanso e be se me ne ye baako san no ma no se ya momoden ensi sidua na ya anhwe ni ye ye mfiri ho a etumi e de yekọ oha okasie mu itwa se ade biara ye ka se negative thought esa ade biara enna na kwam ne yekọ fama na bada na kwam no onua se ye mfrasie ntem na ya anhwe ho na ya nka ho asama e betumi e de oha na manie Abraham, yeah, you are normal. It's me, Diba. So negative thought now. You can say, "Junior, I need say, 'Kau Junior, wako Junior, Junior, bunny.' No, it is so so bunny. It's me, Diba. Ya brabum. It's me, the Arafu. The Arafu can say ba, because I didn't know if I say no. Who's on the young come once a man chew? And now so your batter, the Akrani, I didn't know. When tuneful." Na twen maduko ne nyi efe de uya ne hwea na enye yie ana itunsu mu hu se I say lack of faith anjendi ebi sa ade bi ho a o oni jide wo okodo na ade odi me koye sa na me hwe se be yie a onua aye subang kitinkiti a etese asakraman kitinkiti a wakobo befo ma odidimu a wagaso omde omususa omunsed disan kese no ndi woni enhye dan yeden ndi wochi da kese ne woni di wochi a onu ameka chiro se frase chichi won efi wabrabom ese wan frase achichi won efi wabrabom na ukoso na uja won a otumi beye ohaw ne amane e wabrabom enenti anye ndiye wu mwono suno, pesa me kama ase mpa. Edro kwa yenu mi, peni, na, peni fobu bebi ya na mi ntia siye, but mi menifu ya, kakrano, opa siye sena mwese, mpa, sema oke, sena opa suwachire. Otumi kebi bise u, se edro beji u bia, ya terma. Edro na, wako yenu se, the moment a, edro na, uno mwono, inyako unipedwe ma, sasaya tupidiba unipedwe mwese mpa, say drew we a bed in a patch me. Oh, it will know what you mean. The ambassador no check and no can say. Mumma ye and jane ye home and free ya brabum. Our any ya qua. Na better may granty. Our ye be ye yinny. Inti a brabu be ye yinny. Inti a sitting a be ye yinny. Massa, so oma side genono, and o ura, oma side genono, it do. Wa brabo soa masa entimi mwao ana ebio nso me yana mayo akoye enoman kitinkiti bia eba ya brabo m eba ya sitinemu awo ade na metwen ade na kwa me koye nyeyi me twen bronika bibise procrastination of time enome bi ho ye tusheda enome bi ho o ade ne de okoye anye yi ntime me twen oh etimi eya ade a emwa enipa eye sa asakrama ngitenkete no ebi fa na bodom ngitenkete a wo ye odidi efu no mu odidi ni padue no mu sa no man na se ye bomodin se ebetumi ahwe yi na yatwe ho aiden efiri ho ana ebi so akoye toxic relationship toxic relationship no idea or see bonus is surrounding ourselves with people who bring us down or encourage bad behavior you will need people who are obey a brabo ma if you will try and wish ya one wire cry I did be a enye anna a subia enye no or no back and who say papa ba me ka cho tufu ene ebra uti nkwase mi se san kofo no so hu hu abra bomu a omodi asa obetwu ho firi wo ho ndi na ose monchichi wo mmayen oh san kofo na se utumi yi wo mo firi wo abra bomu san se wo yan kofo bi a so try ho hia bo ya abra bomu a wo mpe papa ye den ema masa hwe enye ni penya na epe yi o obi ho bo abra bomu a se uka se wodi yi a ye fen se on ka je se ye de nyame ase koso e mo ka se o ho akire wa o en de nyame be ye ye we do no udi aro ho but eno no enya de a ye fen se emwa nemmo no se bibi koso yi a sai nipa no shewun kran bibi shun koso yi a sai nipa no so obeshewun kran yi nemmo hwe se mo kwa ho chire ma na fe no no ode eyi inoma eyi mrato ne ano dede na dede edi ba wa brabom sai nipa no momodi ase obatwe ho ayeden efi ho pere wase weni nkwase ma mede brew so fa krisi so kraje nkwa ene e adom bre ene ye nkwa jida bible si ina e boni nyakopa nim nyama ya da boni etunua yesu kristo bai so be wu so baji ye nkwa se upe mu fa se fa kristo se wo kra ni waje nkwa bible si e be je nkwa enti wo fa kristo a ene fa kristo se wo kra je nkwa se urade yesu na wasama ba mchen nyoma bia wo mabra bo manye ba de ma stresse mi jani ni na wa bo ma yini ni efi wo na fa se nde me kra ene na je nkwa se wo yesa bible si bi bo yesu kristo di bia no obo ni jidi mu o be je nkwa mi se urade aje wo da foforo so se woti ese ye bo eni enimu nyum ana baka se eyi bia jengra efa nkwasem ho a pomodi ase ubeden ubeti ebi ko lifeword eyi a clouda ubenya nkwasem ho e kasa bebre ho asemi every lifeword media ministry ho ana bauncha yam sonfo akwaifo nene mu cha asemi telephone number ye 0244-869499. 0244-869499. Let me show you what you can do. Bye-bye.